I'm the king of DJ Jazz.
Even the government agrees.
Okay. All right.
Hey yo.
Are you ready? Are you ready?
Unajua tu ni nani?
DJ Sound.
DJ Sound.
Little finger up to you haters.
Washajipanga ninyoe.
They want to spoil the lot and blog.
Kalongongo na banono.
Take it, DJ. Oh yeah, cheza ka wewe. Eh, nyamani nuse tuingia dance.
Yeah, Zidro.
Magic's anger on the beat.
Kwani niaje bado jasikia tiati. Tingishizo mara mati tiati. Mikono juko napenda mati tiati. Right, left, mati tiati. Kwani niaje bado jasikia tiati. Tingishizo mara mati tiati. Mikono juko napenda mati tiati. Right, left, mati tiati. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rada nisha soma. Ba tupuwa buona tuona eh. Madini kuwezulize swali mutu. Hapa kila mtu kona kutu. Shike wako mi, shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke, tudanza tishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, nchote. Na ihadi koste, niwasha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Shab kama shete, jibambe sitete. Si, leo nisiku yako mami.
DJ Sound, DJ Sound.
Na bado kini jenga staba, cha 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 ti. Kwani neje bado jasikia tiati. Tingishizo mara mati tiati. Mikono juko napenda mati tiati. Right, left, mati tiati. Kwani neje bado jasikia tiati. Tingishizo mara mati tiati. Mikono juko napenda mati tiati.
Ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa, hata na Teresa, hata na Teresa.
DJ Tez.
Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika area, akifika area.
Wapende tena.
Ayo, ayo, what's up my people? This ain't your boy, this is your man, Eddie Singer. And you're listening to the baddest DJ, DJ Sonchi. Yo, keep it up.
Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika erianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani joto chine waba watu koko.
Ikikupa silver goro ntape ya kamene. Jumini girimba kwa share kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusain na royo fisi kita. Chuna kindovu badai kakate pembe. Chuno nyongo wa kakate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao silazma tembe.
Ayo, ayo, what's up my people? This ain't your boy, this is your man, Eddie Singer. And you're listening to the baddest one, DJ Tez. Keep it locked.
Koma shadan koma chingi tu hini janta.
Niki BM tu ni vodo ama ni hunter. Sunguze shore anaturi mboya semi woy.
Kunyo cake utaitisha hati please na. Kaiko form so utaeza please mom. Tuya mam akondani neza please dad. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, check it dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kijani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam bile unalamba lolo. Pole pole tusinigware na meno.
Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say. Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say.
Show them a new dancehall, girl. Them show them a new. Show them a new dancehall, girl. Them show them a new.
Mtana machuom kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndo niingie. Punguza sauti wadako wasisikie. Sina nema na vile inaka nite nema. Vile na kill bars waki throw shit kwa masho wana throw brass. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you're like a sin and bad man is a preacher. Girl you're like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want
DJ Tez
back shot them. I see a bad girl, let me say. She got a new dance type, let me say. I see a bad girl, let me say. She got a new dance type, let me say.
Show them a new dance, all girl them. Show them a new. Show them a new dance, all girl them. Show them a new.
Good boy, honey boy, I'm tired. To Sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading like a fry sick on ja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala. Nika shake a mic, pala my damn wanna. So la la la. Show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia young, uniku from Sota. So I'ma go hard, come a punch, y'all come short.
Onge, onge, onge za hewa usi yonge. Onge, onge, tuna wapa mavidonge. Onge, onge, onge za hewa usi yonge. Onge, 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 tuna wapa mavidonge.
Ni yule headmaster, karibu darasa. Leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Rarua hizi traki handi zina. Chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki. Mula implanti, funga biashara kama haileti. Kasalo kako kwangu, ni kapeti. Ni yule boy, wakange mi. Ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama jomo. Sipendi mizozo, jifanye mjuaji unakula kokoto. Nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Eyo, hey, it's your boy Anthony M. Na nimetulia na DJ Sonj.
From Mombasa, DJ Dez, the Magic Ends.
Mama kamba wana niloa, kuzi pene kata paloa. Mako, kolo, waimo na abio na teile. Mako, kolo, waimo na abio na teile. I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, yo. They're not ready, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, they're not steady. I've been with that KK, I ain't talking Betty. But money never rule the man, the girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure when those that I pressure. And those that I texture, the event guy fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From my pocket, there's some raps, I've been trying to flow this. They won't try to flow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this, it's never popping for them. Dropping like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Want you full of fool, they love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more my name of Bulu. Hotter than I move on.
a madman.
Mama kamba bana niloa, bosi pene kata paloa. Mama kamba bana niloa, bosi pene kata paloa.
Mako, kolo,
wai mona abi ona daily. Mako, kolo, wai mona abi ona daily.
Yes,
distance.
Hey,
I have a distance.
Distance.
I keep a distance.
For instance, I'm the reason some of you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Nyongwa, that's a hook full of hiccups. Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas or Pampas with a vulgar diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia.
Cancel for me.
With the cancer, Kenya Zambia collabo. In a vuka boda bila kubonga. Keep a distance, we're zanina okwongwo. Si yangu solo na fanya watu wa ghetto.
DJ Sound, DJ Sound, DJ
Sound. Mama kamba bana niloa, bosi peni kata paloa. Mama kamba bana niloa, bosi peni kata paloa.
Kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kufish kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga klabu bomba umbabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa haieti madai vina vimbia. Uzushi,
kanyaga,
mashemu feki, nuksi,
kanyaga,
udadade,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
baka maex,
kanyaga,
mikosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Well, my people, Silver Digital hapa, and I represent the Chappers. Nimetulia na DJ Mkari, DJ Atari, DJ Tez, wape goma katike.
Erani sama tunarungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshini manduku. Tupu nazitoka banaza agudu. Tupo kinitoka nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mamboko.
Mbolo kiningora nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ay, nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko mejipaka wanja. Dicho pep tanju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kuchiposi ni kudosho. Bata stress nilifika ngana vidosho. Robo sanga mbaka kesho huku ni kikosho.
Alafu extreme kiingia na wasan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku funzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Kukanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mibusia boda boda ah. Eti mukoloko mibusia boda boda eh.
Tupo kini toka nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ngora ngora ni kucheze kama dingoni. Ukisosoka meto kwa chungia nukia kinyoni. Sikulambi ni kuchimbe kama gepoi. Sikuwa funge duka ndia ni replace na kitoi. Juu ya kutu, siya meshika mbiro. Juu ya rungu, siya tatoka mbio. Wendio jiko, na unachezea diro. Una marol, ai, minachezea kilo. Juwe ni smarter, nda kuchezea kio. Nina office, kuja kweke CEO. Uko 50, mina kweke kio. Mongo zano, mtongo zano. Mkutano, cheze bano. Niko vale, niko ngano. Nina ngori, kako galo.
Your boy Anthony M. Na nimetulia na DJ Sonj.
Yo, what up, people? It's a bad girl, Alende. And you're chilling out with the DJ today. Super.
Zomi Blando, nimkiriwa. Ile mtaya kinakiriwa. Na mi uchapa inasinzia. Kini saga niko busy man. Wana ni rank, wana ni rank za ya shaba. Niko juju zaidi ya jaba vile yo basti na kapoa kwa waistline. Hata singe kuwa msani bado singe waistline. Now lies iko kwa uyu demu. All night niko mabubu yeah. Unadu nini badai. Situende hivi ni kushoki. Ni kushoki. Tuende hivi ni kushoki. Unadu nini badai. Situende hivi ni kushoki. Ni kushoki. Tuende hivi ni kushoki.
Wezi kuku, panganga, siya majunju baby misijiwa. Kanganga, twende mala twende ni kupeleke. Namanga, miumanga. Kama simba mbiwi, kanyaga. Rombosa, temwa, roisa. Badaya, mina kamasa. Na kamasa, kimakanga. Chopo kwa bedroom mina weli kwa matanga.
Unadu nini badaya. Situende hivi ni kushoki. Ni kushoki. Twende hivi ni kushoki. Unadu nini badai. Situende hivi ni kushoki itu. Ni kushoki itu. Situende hivi ni kushoki itu.
Funge maji zane kateke. Sura mula mula kini ya mebeba teke. Rangi suturungi imeshika chokolate. Niko leo peke yangu sina visita. Sikuja badaye kitu saa sita. Kamulu kwa joska hapo kwa senta. Tunapiga ndani mpaka placenta.
Unadu nini badaye. Situende hivi ni kushoki tu. Ni kushoki tu. Tuende hivi ni kushoki tu. Unadu. Unadu nini badai. Situende hivi ni kushoki tu. Ni kushoki tu.
DJ Chaz.
Masabut Kenya tui. Fanya kama unacheza isoko. Oya binyuka binyuka basi isoko.
DJ Sound. DJ Sound.
Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi soko. Binyuka binyuka isipa seko.
Maria ni kuonge mahela. Mahela, mahela. Kipele kempera mpera. Maria baby wantara mera. Mera, mera.
Niyo nyeshe maketa.
Nita pia pia.
Masa hut Kenyan boy. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Binyuka binyuka isipa seko.
Kipela Maria ni kuonge mahela. Mahela, mahela. Kipele kempera mpera. Maria baby wantara mera. Mera, mera.
Nionyeshe makeke. Inataka hiyo dede. Popote ni kukamata. Kwa ulimi pake mati. Inataka leo ujibambi. Wesonga ni kupakate. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko.
Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inoboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka niongeze mapresha.
Baby dumi koko naji.
Sokoto.
Ikune kama nazi.
Sokoto.
Ikaze kama naji.
Sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconati,
sokoto,
ikune kama nazi,
sokoto,
ikaze kama nazi,
sokoto, 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 sokoto.
Let me feel my clothes, baby.
kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Kwa kakao wangirudi somba jwa tete mabasi si vete mabasi. Te kwa kakao wangirudi somba jwa tete basi vuti tonja. Te kwa kakao wangirudi somba jwa tete mabasi si vuti tonja. Na kishiba kiuzazi ya daitisha maganji si chali chuyani kondule uchoma. Na makuku na zimamanga lafu buda izi kutu na zimuamwaga. Mogi bado ni ya magazla masona marache na bibi material la pantaka. Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwendai. Leza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwendai. Leza na ukibleki jokesi badai.
Come sleep over, niko na shashamane. Alafu tumangane, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Nikikuteki na tight na nyonji. Leta pungi dicheze piki ponki. Kani famiko ya makumbijo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Tuniteta kata veta moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipajikani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubui itaweza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwendai. Meza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwendai. Meza na ukibleki jokesi badai. Badai, 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 badai.
You guys haki walai niko high. Na feel twende town kwenye club tuji nice. Pigia kwanza bed tupitia kina sly. Na leo missy drive nani shika hiyo ndai. Drinks na mayanks nani washa hiyo ngwai. Makuki na makeki na unazena die. Kulia na kushoto na cheki to my thigh. Watoto wako freshi waroro wako fine. Nime cheki hizo jeki nikashinda kudeny. Figa number 8 cheki vile wana wine. Wakichora number 7 mita chesa number 9 9 nice 9 9.
Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. Afka ni makuki na keki kwa nani. Meza na ukipiki jokesi fitani. Afka ni makuki na keki kwa nani. Meza na ukipiki jokesi fitani.
Watchman na kingoto. Red zimeshika cheki design fulani. Niko jabani mechonga tu himajani. Na kiwada na kichesa tu niko nyagi. White rendo uchome tu hi ubani. Ni mashada zango mongo awendani. Ni mwage rangi juni na gusha fangi. Piga chingi juma popo wana jagi. Nina tingi na nunu mepigwa radi. Unapenda kanudhu ama murati. Unapenda mandugu uvue panty. Unapenda kiluku uvue shati. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Leo tunabash, kuingia das. Tulipishi rase na tulandisha mas. For my awasi ya upi for my zelai. Mabati boy cock first man riembai. Chafu wa meza na mademo to wa mevai. Tuga shaga like kila msanaye ya rai. Ukechi ya mababi ndo sitaki. Umauru ya wanati isiwezani. Kamna jeshi ni na genge itapita na kambi. Acha Malawi sikuizi ni mashashamani. Wenye dhambi wako kanisani. Situko mitini tuko majani. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai.
Napenda rizla, ile ya flavor, okuongo kuchoma ndo napenda, Majira ni wasororazi wana uthi. Inabidi ni kichoma manze, diwa sheudi. Rai rai, minapenda ngwai, niko high.
jam lima sinai nikichoma kolo dem na mkemba hadi yo punyeto ina bonga
roki kolombo tuna hot box roro kushoto
Mwa.
Na kamoko edi wa ololo manguna ni wangongro cheza hizi genge ton
toa hizo bongo
from Mombasa DJ Kez the magic hands
DJ Sonch the hype boy
Wandelo, I know V DJ Jones, Del, Mbai,
on the beat.
Nikwambie buka cheza na hizo bale unaua don ndani ya bukla cheka na msupo pata alifungua duka barieri afunge kama soki na dupa mimi ndo ile kijana zazo alikwambie buka cheza na hizo bale unaua don ndani ya bukla cheka na msupo pata alifungua duka barieri afunge kama soki na dupa hii ni noma hii ni crazy hii si homa hii si ushenzi kazi kuroga sijai kwa lesi we songa wacha mapenzi kila siku tana kumeza vitu heavy Mini player kazi ni kugonga neti Big deal delo kwenye semu nyeti Namba kumina saba mgongoni Cheki jezi Nani ya rumbia ishara ya nikazi Amepiga magoti ana meza ndizi Kitubwa kubila damaji Alicheki ring akalie altimaji Kama wezi rada basi joo weni pimbi Kama wezi figa bay tuliza vitimbi Toto si toto joo aroro ndio wengi Toto ni ndoto na wasoro si wapendi Mindo le kijana zazo likuambie puka Cheza na hizo bale unowa jonda Ndani ya bukla cheka na msupo pata alifungua duka Badieri afunge kama stoki na tupa
DJ Jones leo tuko drakas Alo
Mindule kijana zazo likuambie puka Cheza na hizo bale unowa jondani ya bukla Cheka na msupo pata alifungua duka Badieri afunge kama stoki na tupa
Kwanzo say sese dema kiwa jia luta Niko mcheki na wigisho mpate na matuta Gari yezi songa bila kuseti mafuta Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho Napenda mukibonga muna ebisha saiza kichu Hili mejinyonga muna karibisha riso Sambili mukononi yoni cheze na wakati Jangili mukononi zai fiatu ya tire Na maisha inavutua Na nukunda zile mbichwa Zile nikipiga nina skizi ya diko kichwa Zile zinafanya nina speed job ninja Cheza na yo beat nikispeed Piga picha Cheza na yo meet Nikishit Meribika Hello on the beat Sai na kile dakika Nilikuwa tari na size ni meribika
Mindo le kitana Sasa likuambie buka Cheza na hizo bale unowa Tonda ni ya buka Cheka na msupo Pata lifungua duka Badieri afunge kama stoki na duka
Mindo le kitana Sasa likuambie buka Cheza na hizo bale unowa Tonda ni ya buka Cheka na msupo Pata lifungua duka Badieri
I woke up Chris Breezy Oh my God, I'm a man I'm so fly and I can dance There's tattoos on my neck I just FaceTimed Kanye I told him I'm his biggest fan, yeah Got all these things in my DM Hold up, holy f***, I got a kid
DJ Sound
DJ Tez
Wale manga, amangango, sinni Wale manga Mangango sini wale manga mangango sisi ni bwana za mabibi zao sini wale manga mangango sini wale manga mangango sini wale manga mangango sisi ni bwana za mabibi zao
sini e bwana ni planet Kenya nimetuliza na DJ Tezi yana na fiki 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 skizi ya mix kali pia tegea mix kali
35
60 wakale
Deo amora
Mafu on the beat
Wale manga, amanga ngo sini Wale manga, amanga ngo sini Wale manga, amanga ngo sisini Mabwana za mabibi zao sini Wale manga, amanga ngo sini Wale manga, amanga ngo sini Wale manga, amanga ngo sisini Mabwana za mabibi zao sini
Sinolo baya wata kushanga Na tunahaya na yu manga Nkujwa jabu nkiri mshashanga Nkona mbugi yangu nkute kwa mta Tukuteza kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Nguze tuchafu badu nageuzana Legalize it, miti ni dawa Manguko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mtaa zote ziko na umanga Kamu ujui sisi wote ni wale
Wale manga, amanga ngo sindi Wale manga, amanga ngo sindi Wale manga Manga ngo sisini mabwana za mabibi zao sini wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sisini mabwana
Lulu, John Komasi na Kemba Wamboshi, Konjeri na Masi. Hizo shimo zote men na Magi na kata Bes William Luso na Kesi Toboa, Kasongesho Dikicho, Icho Icho Kalongongo, Nabanono Kilokolo, Chambao Kuchengwangwa Kwa Grao
Sini, Ole Manga Amangamo, Sini, Ole Manga Amangamo, Sini, Ole Manga Amangamo, Sisi ni Mabwana, Zama Bibi Zao Sini, Ole Manga Amangamo, Sini, Ole Manga Amangamo, Sini, Ole Manga Amangamo, Sisi ni Mabwana, Zama Bibi Zao
Odi wa muranga ni kani meme za tongs Na leo kata shika tu bila jing jongs Na ring ni kuredi tu kamere kiwa on Na hao mangi uzapo kando wale geze dongs Mangoji mingi mingi kido giri dhaote Mangoji mingi mingi kido mkoko dhaote Mi sina kili mute mea hadi wale mate Mi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambi Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake Leo sidai beef sapa na kula sistake Na binisha mada keli tunde tukakas
Now hear this.
Come on, come on, and then yell with your mouth.
Now hear this.
Dunge kunya na dungi ni nyuki Msupa kotire amenyanya na kuki Kumba mshude ya rushe mkuki Ashikwe na nyege atoke mkuki Kuna mse area flani ako tu mapunye Loshi kono banana anadai peke jeng Anajita Rihanna na naka ako de Rungu yangu sutabaki ukiish Simple Pige munju kwa dimpu Kana duza apigo kifimbu Tuni chuma mpime kidimbo Ako magiza nso ni mtunge kiwimbo Ako na kiplan na mekam akiba Niko ida ya fatuma so nifunge ramadhan
Ndakukemba, supa kuja hapa, wacha kuepa Unaweza, unatesa, ndakushikilia, venye umebeba Shika mboko, na si loko, ni international, fungua maitho Na siku chochi, spiki mdomo, na we ngoko, nimependa iyo shingo Ulala, ulala, napenda izo, ulala Pretty ladies, ulala, msupa menikemba, ulala Kuja basi, shusha ngodha, yo bootshot Ama bikini, uniamini, usiniamini Baby leta CV, nipike chiki
Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na nikichapa na ichapa nga jotina Chapa na ichapa nga jotina Na nikichapa na ichapa nga jotina Chapa na ichapa nga jotina
Tekinana na nina ni otero Tekidana dandia kambie peru Kanikus nataka nkambie shiro Na shiro ana nishwa na mashiro Tikithia, tikithia, tikithia wana tikithia 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 wana tikithia 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 wana rose kishikanga changa wana
na usijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jotina chapa ni chapanga jotina na nikichapa ni chapanga jotina chapa ni chapanga jotina
kapika ringa lima lima piga mimba timba kimba Pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa Bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, dinda Wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka, chimba chimba, zika, bananana
Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na nikichapa ni chapanga jotina Chapa ni chapanga jotina Na nikichapa ni chapanga jotina Jotina, chapa ni chapa nga jotina
Poko ya kondika unayakawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa
usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula sali ya chura, kula sali ya swala. Leo spoki mbata, leo shangi na ngapongi. Yezi isha na ichapa lala, adimwage mala. Ukichoka lala, nikundaka lala. Na wavua kumbe nanga zimepara.
Bada jusijali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Bada jusijali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapa nga jojina. Chapa ni chapa nga jojina. Na nikichapa ni chapa nga jojina. Chapa ni chapa nga jojina.
Hey yo, it's your boy Anthony M. Na nimetulia na DJ Sonj.
Na jemojo na jikuna kuna. Nukulizwa nini nunasema tia kuna. Twende mati.
Magic's anger on the beat.
Party after party. Party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Leo niko fly kati ngoingo. Buruka tingoingo. Wika tu pisika tingoingo. Buruka tingoingo.
Chokora mapipa unakiuna Shakira. Pigwa kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Teko basi pakira kuna du Maria. Kani vajo Maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kasia. Kauna penda za mbogi leo malaya gasia.
Bate after bate. Yeah. Bate after bate. Yeah. Bate after bate. After bate after bate.
Party after party ni kumosha people. After party tuna mosha people. Party after party ni kumosha people. After party tuna mosha people.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Diwa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoki za kumwage kazi mwage kia private site kwa kete. Kani mashada nazi wa shadara ni mpele kwa uko kamete. Deme kwa medeo sikejani na mchumba toka nyuma ndo nisione kupe.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa ni pate hata kama tutake. Hado mekate miukatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaijani swara. Kali ya rithe lafu shot na mwaga. Chekili kidiki ndo nikiangu shendane. Na bado nikidigi utakonfama gizane. Kama pena pidi ngoze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nane.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
After party ni kumosha people. After party tuna mosha people. Party after party ni kumosha people. After party tuna mosha people.
Ah, ni kuingisha nisitishe nikimbicho magere. Nikulima iyo migodi wekewe mchele. Suba wako ni waumatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adia towe ni pere. Kana washo na kudu apo towe upele. Nikachape tuza juju nikatuko shere.
Saini panty after panty.
Check
guy panty na kibangi.
Sound clear kwa ready yo. Siyo misecto eh. Check it design in motion can be sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Decorate the symptom kani metoka check it. Alafu atina penda vagina. Bore kori jisim China. In historia benzo na minor. Walikuwa kibonga ile time wakua China. Moyo kwani upendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Moyo kwani upenda ki vagina. Check it.
Hali ya hewa, ubo ya mekuja kutesa. Ubo ya mekuja kuleta, ile kitu ilikuwa imekosa. Mimi mtu mzima if you don't know. Utoto tuliwachia watoto. Na history ya kusmile na msena. Who like whom say that some that I don't know.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Head.
DJ Sonj, DJ Sonj, DJ Sonj, DJ Sonj.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tupa chokoni pa.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine.
nikuje. Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina bindogo. Kuna mangoko na hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Sira isi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako ni mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio tag crazy factory zenyu. Na waka casta so my shot is when you. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all niko na mkono mjujis. Nice pretty face with a bami ya fika. Leo nkuisondeka kama mpira la liga.
Tunafakisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Hey, and I boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it in I boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on no. Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka. Hey, domo domo mpaka lini. Usubishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo. Tunasondeka, tunasondeka, nai mpaka ngambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sawa pleasant kings
no. Tunasondeka, tunasondeka, tunarekebisha.
Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Pima miti utajua ni amuloja. Shot na kuplaya moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ujapiga ata order. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadaya na nidai na hana ndai etelipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisen news. Wane boobs na madudha. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matot kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidiki nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Siku lido ni kusave ni waishamba na manga. Kwa boda na nendai sinajua luku ni bamba. Kwa rapo ni pekedo vile nime wabamba. Nijemi uno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. Raha jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tu kulipu waparuti mama. Nia ni ile ile asili mia vile vile. Ujana wa mbona uje tuleleo. Watapiga vigele gele na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe ndo mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Oh, ikileta shida.
Tunasondeka.
No one's other man.
Vroom, gari ni big gudum.
Wivu.
Hapo nyuma bosa boom blue boom.
Wivu.
Mwenye wivu wadi chok ma uchungu.
Ni malaria uyo.
Biga umbu doom.
Zie.
Pati na mata do pati jo bila panti bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo ni kosa wasi nime wasoma ala. Ni satisfy ni kupe certificate. Baby kamata mandingo. Happy to be nume drop your ego. Na hivyo no wataishimu mandiko. Juhu amboy na iboy ya miasham the devil.
Yeah, kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo me makupesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaba. Do hula liya double decker.
Tunasondeka.
Ati ya wezi kula skuma. Umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile beze nyaga. Chapodondo pia ukula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena lionekana nyama kima ndani ya basi sa kuenda kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbiche kazi le si ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi tunajua uko ndudhiga.
Tunasondeka.
Ati wena uhuru mukodileti sa unataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa laju ladha msea na kujua ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK, jizi wamentumia tambili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga, izo peanuts atutaki joero kamano.
Tunasondeka.
Night boy to the world, no mpasho, middle finger to the paparazzi.
Tunasondeka.
Ujifanya how to juice in ufala, vijanamu wache miadarati.
Tunasondeka.
Dule kuda ukutu, it's a boy, some flavor, aka mpipopsia, aka Mr. Loverman. Na nimechina ule mbaya kwenye mix, ule mnoma kwenye mix, deadly kwenye mix, digital DJ test.
follow pale Instagram at DJ Tez 254. Go on, really?
Nimeshika nadhani mini pilot nyege nyege inarungu nadhani mini psycho piga nduru ni washituma ndukushe nikichumo nadhani nikimboife kuna demia mtu wote ni mandukushe nazikishika laimu nikumbushe
misi wale wakuletewa maua bila ndomsu na juu utaniua tesa kitale mpaka maua nikikalia si utahema kifua
Kukunyuki taka digiriri Nameteketa madigiri Kukakaniza mafirifiri Choma noti za ngiringiri Kukunyuki taka digiriri Nameteketa madigiri Kukakaniza mafirifiri Choma noti za ngiriringiri
Nikibau na najengwa chenchi ya dao Na pop ni kamau jina kaya mau mau Kawada kakinyonga meza maji ya limau Kajaba kakinyonga chiki ni ngango ya mbao Hola, odi odi tuende juu zime bondi bora Mamoshi mingi mingi kaso don gomora Utoshi toshi mesha hage chana gusho nora Njoti njoti zinanuka taya za corolla
Nataka uketi na isi mame Nidare mboko na ugurume Nirombose iteme mate Nipote majani nikiwa kwa zabe
Sijui leni kunye supi angwai ama Sijui leni pike mudhokoi ama Maisha getu kena uto boy hama Madildo na matoi ni za kuja dana Kukunyo kitaka digiriri Namateketa madigiri Kupakaniza mafirifiri Choma noti za ngiringiri Kukunyo kitaka digiriri Namateketa madigiri Kupakaniza mafirifiri Choma noti za ngiringiri
Mini stima stima usinipime Guza itina itina usilime Ifi tina tina nikunyime Andateka dada nikuchimbe
Usimale wakuletewa maua Bila ndomsu na juta niua Tesa kitale mpaka maua Nikikalia si utahema kifua
Amejaza pochocho mindo kiriku Unataka makocho mindo kinduku Unapenda machocho tende misitu
Mama kama kasha mada biko saitu kana chana nika penka meiva juu niko waba chengisha seti saitu niko janta ni mamoshi tuzangale morotish ni anande cheki ya kina karo cheki ya kina anji wanapenda mboko juu isha chaji teka ngoko chuo mna kibangi cheki katelo na adelo ni machupa chuka na madam kuru wengzi kilipuka ndezi nice niko shopping ya aluta niko limba juu ngeos ni mauta
heyo it's your boy Anthony M na nimetulia na DJ Sonj.
DJ Tez, the baddest DJ. Tez, Tez, Ronnie, 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 you're the baddest.
This is our Tez.
Shavuka mpaka mpaka ata boda matrati kigonga mina ride boda boda niki grab the mic ni wacha wamechoka tumekuja na shoka juu tuko na shocking news atupite na dinge tunapita on news don't ask why tunaogopa echoes usingilie maneno sana sana
hapa bado mimi kurote ti rote ti mimi nashika tu maboni ti boni ti kama chaja nisha kuni ti kuni ti kulipuka kama roketi roketi kuna giza washa tuchi
wala wala
nitakulinda kama guchi
wala wala
kama kanisha kuki
wala wala
basi shika tuma guchi
wala wala madigida kuete tebuka tatenja na daina ni studio t-shirt kafinja mebenda gamizi anatetemesha na cheki mapwangi wamesimamisha
hapa mademo ni kurote ti come to the dark side shika sausage kwenye pori kuna kitu ndani ya sacheti kakiwaka niko ready minisha seti ndani ya kaseti
hapa mademo ni kurote ti rote ti minishika tuma boni ti boni kama chacha nisha kuni ti kuni ti kulipuka kama roki ti roki ti kuna giza washa tuchi
wala wala
utakulinda kama guchi
wala wala
kama ganisha kuki
wala wala
basi shika tuma guchi
wala wala
kama ndaimi na dandiga yule demu hamesema geni gwariga lakini nyole ameweka tunipandiga misijali kama punda mina pandiga kifese minataka tukuguga ololo kuja leo mbaka tutumoro baby gala basi shika lolo utanipata mina washa kuka babate wane kurote ti rote ti mina shika tuma boni ti
fans madem na shada KRG na DRL maguta waka DJ leta wako rake kistim ya jabos niwaitia mtu nice mwenyeta wabamba KRG wana mwita motangari kanidang ajawai ya kumangania kongi wao ana watengene zangania zambas zambas ana wanyandusa
Zita ode Linga linga ling School bella ring The girl dem dem a fight for meeting A meeting Me a give dem teaching The bad girl dem a wife on the scene Buyaka buyaka Baby wangum noma Buyaka buyaka I'm a suicide bomber Buyaka buyaka Vime shika binoma Buyaka buyaka Bad man leta leta
You wait here mutu next Mwenye tawa bamba Shell kid Wana mwita motangaria Kani dem Aja waiye kumangania Togi wao Ana watengene zangania Zambas zambas Ana Ana wanyandusa
Nyandusa
Nyandusa Ana wanyandusa
Nyandusa
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 Wategere
Wategere Wategere Wategere Mira kueni tegere Tuwango zo deri deri Tuza tuza bungi ya pecheri Kama kwa peri manda chumchum Kana mama kwa kwa udei chumchum Nikusiti ni nyandue adudubu
Sailas kuna vitu zijai tuwacha Godstrokes na mafans madem na shada KLG na DRL malkuta waka DJ leta wako rake kistim ya jabos niwekie mtu nesu wenye tawabamba masilva wanamwita motangaria tanida ajawaiye kung'ang'ania togiwa anawatengeneza ng'ania bambas bambas ana wanyandusa
Kijani na mdoro jongo Na kanguza pungi kana pandisa gajoto Na kipandisha uhoni na kanyuka mboko Inarumia turika juliza koni koto Inanandusa kakitu kana toka zoto Na denderu wahoni itadeno master Nikateka nikasese kapanguza dasta
DJ Sound DJ Sound Hello Kenya, hello Mombasa It's Queen Biba and you're listening to DJ Chen Uyu DJ ni Noma Mshomorani to the world baby
Yo, brr
How are you say?
Kingsword ni mengia tuna flow ingine Ninataka ama demo 254 waringe Kwanza Biki na Emi jenika leche Ninataka awote wakamwa nipe Nite cannibal jio ile designer wa manga Kani ho sunajua kana fedi manga Weka kinanda niruke kamjaka Juu nimesikia demia kwa nanitaka Karada buda bosa usimama Juu toka leo weni mpenzi mtazama Acha mambo mingi wezi punguza umama Itikia matokeo demia kwa ashahama Unapenda dem yellow kwanza design ya wakamba Kadem kana haga kama tukitu ya jaba Kadema kana umama kana penda ikitamba Kadem duka safi kana penda kue gamba
Dema na dingisha kizungu shamarinda rinda Lafu anadondo saki rumbo sana ringa ringa Ebu cheza we ringa Ebu cheza we ringa Alafu anadondo saki rumbo sana ringa Ebu cheza we ringa Ebu cheza we ringa Alafu anadondo saki rumbo sana ringa
Niko na mkoba rieng na kapele kana rieng Juleo niko maweng pia luzungu ni tatueng Na kwanza we msupeng kwenye unarudi weng Junilisha kubeng kachese ya mchulu peng
Niko mashada mavela jo nimeiva Na ukikatika majoto na nipandisha Kabombo rasta mabomba kameivisha Ukilegeza na pima kadipesha Kama fundi mgongo na pimanisha Zangu kwado majuki kipunyesha nyesha Shika magoti mchuma godesha desha Ukianika mahako kitetemesha
Masi cheza kama we Cheza kama wewe we. Tingisha kama we Rotate kama wewe Bumba Kuna vile uko juu kama ndiki Una fly kama mwiwe Ukisheki unanipa mikiwewe Come closer minataka tukubembem
Niko fegi manjugu aluta Kuna mtoto minataka kuteka Kumtoto ameiva kuiva Na venye ninaona nitagonga kugonga
Toboda na kukoroga
Ake nani minataka tukusangasha Chuma tu inatembea Kila pande
Tema na tingisha kizungu Shamarinda rinda Lafu anadondo Saki rumbo sana ringa ringa Ebu cheza we ringa Ebu cheza we ringa Alafu anadondo Saki rumbo sana ringa Ebu cheza we ringa Ebu cheza we ringa Alafu anadondo Saki rumbo sana ringa
Brr Kang kang Wakali wao VDJ, VDJ Flex X Lofe Under Mikey
Yo What you say? What you say?
Brr.
Oh
Boyaka, boyaka
Checky Brr Kang kang Check